weupe wana imba na kudance, vijana wana rap na kupin, wengine wana rhyme kwenye poem kwa lengo la kusifu Mungu. Waweza kuwa na talanta moja, waweza kuwa na vipaji mob, waweza kuwa wasifika, lakini bila Yesu ni bure. Siku ya kiyama inafika, Mungu atupe tuzo. Wewe utatupwa nje ama wewe utapewa taji.
Shukurani kwa Mola na talanta amenipa, ndio maana ninaimba sifa zote ninampa. Siko di hashtag sifu bwana, let's so serious, don't take it as an LB. No laziness, so keep up the best, so black and white, na ujumbe uko wazi, don't die before you die. Jee manake, maximize your potential, usieke hari kesha, light up your candle and put it on the lampstand. Yeah, all the darkness na nuru isambaye, together you and me, tuimbe hii chorus.
Ha ha!